20 billion abụrụ ego ụmụaka, wele aka na-abọkpụlụ ego gị, wele ụkwụ na-abọzọlụ ego gị. Ọzọ pụlụ ịnye ego,
onyeoma tochukwu nubeeti
chukwu mego odumeji egwu ndị ọma bịa 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 emeka egwu ndị ọma bịa egwu m egwu ndị ọma bịa egwu anyị egwu ndị ọma bịa anyị niile ọma
egwu ndị ọma bịa.
Oge Chukwu kwulelugo, oge anyị elugonu, akwa mgbochi ekewago, ụmụ Chukwu na mba niile, ka anyị were aka na abọkpele ga anyị, ka anyị were ụkwụ na abọzole ga anyị. Ọzọ pụlụ ịnye ego, ụmụ Chukwu,
ọzọ pụlụ ịnye ego,
were ụkwụ na abọzole ego gị,
ọzọ pụlụ ịnye ego.
Ụmụchukwu Olisa n'ụlọ bi na mba niile, banụ meji n'isi jenu keji banụ meji ka nnu mejasị na nnu
ije.
Onye ọma Tochukwu n'ubeeti, ụmụ Chukwu nọ na mba niile.
2020 20 billion 2020 20 trillion. Chukwu ekwuko okwu na nwa mụ ya akpata ego, Chukwu ekwuko okwu na mma ebulu ike, nweze fu na mba, Chukwu gozielu ụmụ Igbo niile, wele kwa Elise Elise gozielu ụmụ fawa, ka anyị were aka na-abụ okwuru ego.
Jabu mechi nude,
ka anyị je buru ike,
sebu keju nusi,
egwu anyị ji asala ọkụ.
Anụ mechi nuke,
wele aka na-abụ okwuru ego.
Jabu mechi machi ma n'otu,
wele ụkwụ na-abụ ozoro ego.
Wodu mechi,
egwu anyị ji asala ọkụ.
Wazasi n'ike si echa cha,
ka anyị je buru ike.
Anụnụ mechi,
egwu anyị akpata ego.
Jabu mechi machi n'otu,
ọrụ anyị lụrụ ya kwụle n'ụfọ. Ife ọ bụ na mmadụ na-eme imeta mmanụ ihe ekwudo mma, onye meta njọ na onye ekwudo njọ. Ọkpụ ụbọchị aka ji oke mụ, nsọ ọkpụ ụbọchị aka ji oke ya.
Ụkwụ elu ụwa na kunodu meji ọkwụ, ụkwụ elu ụwa mejelu otu meje n'alụzi. Akwụmọgwụ a na-akwụ ọmagwụ, chanumenume chanumeches anumeji bido ego mmili takata
ọda amala. Igbolo aka na-abụ igbolo ego, ịzọrọ ụkwụ na-abụ ịzọrọ ego, ịmanụ ọkụ n'ilo n'onwe onye ọ na-eche, wele aka na-abụ ọkpọlọ ego, ngwa ka anyị were ụkwụ na-abụ ọzọlọ ego. Otu ọzọlọ n'ụwa nye debe isi, ebido mmiri tụsi jezuru ike ahụ, onye nwe anyị nọ n'isi ụgbọ, ekwu adatụ anyị na onye nwe anyị nọ n'isi ụgbọ. Ọzọ pụlụ ịnye ego, ọzọ pụlụ ịnye ego, onye na-abala kụba igi mba, a na-abalụ nwa eze mba. Prince Datokash, akụ mkpọ ite ego,
akụba igi mba,
chedu
meju bisi,
inwelu satifiketi,
obi nwa,
obi
nwa na frivi,
akụba igi abịa
go, chedu meju menu.
Ọchụmazụzi na mebe sibe teka, ka Chukwu si emelu m ife, onye ilemụ nọkata dị kọnfuzu. Ekwa tu bondilom, iwe na nume bondilom. Bukati na Jakarta, wobele mwe bala kweli selisi. Tongwele nye malaka.
Iwe krisyo nye kuche, iwe nananya. Iwe krisyo nye kuche, otobu wananya. Iwe krisyo nye kuche, agabano nanya. Ege liche liche, otobu wanije mono.
Odogwa batago, odogu nepempe na kunobo, odogu nepempe na panku, odogu nepempe na Mumbai, India. Imano odogu kunobo, wanyama vilibo panku na nyeli logo government, enugu state kiseja.
Wabele wamunde silita, odogu na Mumbai, Dominiki wapasa.
Noa.
On your matto chukununu. Omo chukwu bi namba nine. On your matto chukunu bet. Omo chukwu no namba nine. On your matto chukunanu nekili. Omo chukwu bi namba nine.
Ngwa 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 emeka. Emeka. On one kumananja. Anu si wa belisi me belisi eti anu anu kulu madoneje onye geni fonu neku anu wakukanku anu kulu mano bonu kulu njao ebe megide popo Jesus Christ kedu si maka madunku anu ye kulili oke mku
oke mku nelinu
unama. Ifa batago
o ki fe ne ti ni fe
sam
ida
oko
sisi suoji
egeli selisi
ida
obama
egeli cheli chachakata obama ife ti jelo gambo no livite o chendo oku di ni po se tu o
chendo
oyi langa se mwa.
Is your lion a dog? Is your lion? Can do for Indonesia? O dog, Musuka is a gem. Then look where she can. On the chair, look where she can. Is your lion? Lacana, Guanua Lacana, Bolego, Guanua Lucuna, Bosolego. Franco, he said, everyone is so making a yo. He won up for you. When you call it, Naka.
Chadukilo. What do you want? I didn't know Kitty. What did he? That's a
Kele kele kebuna pa, yaka yaka ba bandijo. Kata kata kebuna nu, zino kiti kiti kebi jaga o. Oti wata niruni abagu, odu meje na sunonu na nanwa. Imane kwa ni bugumwa, ntidi kena sa jopo. Mubonye ndi mozi na guoku, zulu gede na bugumwa. Mumma no matter to me, I am. To go to number in the
room. Much to go number in the room. On your
matter
to put on
your good on your mamma.
On your matter to put on the kidney.